teddi faydi min calmini kala kedibe oɗo wattu studio tamani hono kala cakkita yontere bisino moɗon e yewtere sukaɓe acti jeune wuroni onga Mamadou Sama Sekou e Oumar Waygallo jawando feere no mbaɗɗa
miɗe selli ba sala am Sembe Sekou
bisimilla ko joganɗa me le mbasu o
so watti jungal le mbasu o Sembe kabaruji ɗi anni ɗum won sukaɓe jokkoɓe fedde nde noddirta M5 nde hollitama wiyede caggal koɓe gadduno majere mabɓe nde won nangaɓe wattu joni o naati e juuɗe yewtere meɗen nde noddirdete mini magde nde en kalan kabaru ñeñe wa kala andi ɗum tam Sembe Sekou
sanne ɗum kay ɗo Diawi Hammadi
non wori fina tawa hollitama wiyede wattu joni o ko heewi e mabɓe fana wonde yoppude ɗiɗo golle Diawi hoore maɗa Sembe Sekou aɗani joni ɗo ɓoggui jamɗe ɗon mi hoola kello ko sakiti ko yallaɗo yaha tafayade yewtere meɗen nde noddirten page sport en garanti miniren ɗum wona koɓe noddirta birki Sembe Thiandi
jawando feere e mbiyan holno mbiɗa ni mbiyan batte mutere yoppugol golle kanko président kanaki leydi ndi min sukaɓe M5 RF nanggama noon ɓe jukkama dunnoɓe uddama kasel ni ndaɗo yontere
noon wori Sembe Sekou wollitawede ko yaata sukaɓe sappo e jaɗɗom nayom ɓe ka joppitama tatom ɓe a nangga wattu joni o les raison kayi fa keɓen fewmtade keɓɗen kanko noddete Adama Ben Diara ɓurɗo entrede Ben les cerveaux komo sifi do hen
le commune arande Bamako ɗo joyon woni nanggaɓe hakkunde yimɓe amen ɓe ɓe jukka ama balɗe deɓe joyi kaso commune ɗiɗo ɓareto goto won nanggaɗo jukkama kanko du lebbi jeegon kaso commune nayo ɓareto nayon hakkunde yimɓe amen ɓe woni nanggaɓe so jukka hitande kaso commune jeegon ɓereto nayon woni nanggaɓe so yoppita caggal so mi jeehi région kayito tato hakkunde yimɓe amen ɓe woni nanggaɓe so jukka
e wi sukaɓe M5 ɓe Waygallo ɓe mbi ɗum ɗo ɓuytata fe imadaraji mabɓe ɗi ɓe hollitama jaati ñande sappo e goho leru août mbiyen majere mawde ne waɗe duplace indépendance toon jonkay mimen haala idi ƴaɓɓide ndi Oumar Waygallo
noon wori Sembe Sekou ɓe kolliti wiide sa ƴeewi accident ngaji du iɗum sanne so i julde nde waɗi fof fotal e ngallure Bamako nde ɓe mbi sukaɓe jokkolɓe kañen ɓuuri fuu torrade dow ɗiɗo golleji le majjum ɓe mbi ɓeɗo sukaɓe mbaɗɗotoɓe moton ngaji kañin en ɓuuri fuu barmude ley hen ko ɓuuri sukaɓe capanɗe nayi on barmi ley hen ko sakkiti ko du ɓe taki tigui wiide ɓeɗo sukaɓe yo drogue uji ɗi jaati jarata
Oumar Waygallo mbiyan jonkay miman neglugol talki banggal ɓamgol golle to protection civile tunde e leynoɗo yontere
noon wori sukaɓe ko yaata 385 ɓe dartata toon les région kulikoro sukaɓe nogay e jeenoyon ɗum woni koɓe dartata toon wattu joni ɗum e tawede fo sukaɓe ana gondi e wadde doni imma daraji fa juɗɗina e kayitaji muɗum en
en jottima wattu minimag meɗen jawandu feere minimag meɗen ndeɗo yontere miman haala sukaɓe jeyɓe
noon wori so inde jeliwa ko indama tan ɗum fuu ɗum naati ley hen Sembe Sekou wattu joni ɓe mbi oɗo fina tawa won yimɓe ɗo gonduɓe e yoppude ɗum hoɗulati sababu muɗum yoga e andanɓe kabaru no ɗiɗo golleji gorri ɓe mbi ila wakkande jomum immoto le galle nde hani famminede hoɗum woni kabaru ñeñewa ko famminede ko woni darde muɗum jomum tinno fama wona dartude jawdi tan woni ñeñewa ko de Sembe
Sekou
wattu joni en keɗata dow facci tan ko Ousmane Niali Bouli kañi Ali Cissé
o golle ŋeyɓe jeliya ko yo fi tawagal ley leñol mandigankoɓe o golle fuɗɗi illa mamiraɓe ana jokkini ɗum fa ɗo gonɗen hannden ɗo illa sugo ana fanɗi woni ko ekkintinte o golle fa ɓeydiroɗen faamu keɗɗo no Burahima Soumano o janguinowo ŋeñoyaku
hande ana e hoore yimɓe fa heewi so arimama ɗe galle ñeyɓe aɗa wawi laatade ñeeño wona noon wondi laatagol ñeeño e tawal ngal nga wawde wadde golle ñeyɓe janguete laatade ñeeño jande mum ana wooɗi ɓeɗe kaani hollude sukaɓe ñeyɓe hono ɓe kaalirta hoɗum saabi ɓe kaala wattu homo ɓe kaani halde homo ɓe kaani haldude
fu e tawere yogaɓe kolliti wiide jeliya ko ƴiwino woruno arande hewɓe kolliti wiide eɗum hani ƴewtede
ñeyɓe wona dariɓe darde muɗum hannde ko heewi e maɓɓe fuu jimoɓe ɓe paama e hoɗum woni darde ñeeño ñeeño noddirteɗo jeliya ana wonno hakkunde fina tawaji amen nga o fuɗɗi heedinede caggal
fa sukaɓe ñeyɓe ɓeyde famminede golle jeliya ko jelijo Burahima Soumano wurti suudu l'école ɗo janguina ko yaata sukaɓe temere jatton ana gondi ɓeydinede faamu golle jeliya ko ley suudu l'école ndu udditi bagadaji lekku men ɗiɗaɓo Bamako janggo ɓe kolliti wiide ana belti eko janguinete ɗum
mimi baylo jandene walli kan sanne saabi goto hakkunde margal woni jande hunde fuu ko gaɗɗa ko gasayi a hannete ɗum wakkati goto hitande 2017 puɗɗumin warde ɗo halde hakkunde yimɓe ana tiiɗani kam ga hande mi janggui tarikiji fa heewi laatade ñeeño hollata wiide kalsi narta
ɓe sukaɓe ŋeyɓe rewɓe worɓe ana kawrita ley o nokku altinere alal bare fu fan jangine e wi jangino o dum wono Burayma Soumano ndu suudi l'école mère mère o janginnta sukabe suka kajaar fu ana way warde ekito jeliyako lay onoku
jawandu fere fadame yaade mbirkisam be cialdi jeben bangal yambreji ko wodi ndedo yontere
non wori kanko no dirteedo derkeb fayotto yo yongo po wiama be tawete stade Amari Daw dum wonto siguto do bamako do sidiki jabate o wadi noddango fewde yimbel makko be tawmo nokko noddirto palais de sport mère mère natirte kabe tinno fadi be jiggita ko nayri bangal rentade new coronavirus wotto jone en jaran mbirkisam be cialdi
bien nu kabaru beldo sande wonande jibbe kabaru balonde Umar Waygalo
non wori holitam wiede odo anni fema futu bami dun e stade ngay di fu ngaran uttedle noga e go lewru uttu woror ndu match ngaji bi fu du ngaran fiide ton ka jingo nobbe tawtaaki ton de SMBC to fa kebe fonta keppen Ousmane Ali Boubi
tagal ko ministere humnina haro cialde de holiti wiide nokkuje haro cialde watte le mududu tete wonno ko federation malien de football holiti wiide am ballon mali championnat national fuditan ka fu etawede rebe golledene kuliti wiide biide de ngadan kan jingono fay goto hawrata hen Ibrahim Zey Koulibaly wonno komani do hala fema foot kedden ko wi
so bangal dabareji cialal di fema foot ami andolno figol matchuidi fuf watte jama fuf nata jewidi ko wiete wiklo non dun wodani championnat de ligue ngaji fuf hewti yo wiklo non den no fay goto natata no hulta wiide kalisi wala hen den no federation o doronto am sataji di fuf
fema foot holiti wiide dabareji fuf amete e wi mabbe dati mbiadi ko litade wiyede anandena himbe e nyaw coronavirus o tabete le terrain ngaji di Ibrahim Zey Koulibaly
ka on don bangal sakrabe amen journalistes be kay dabreji hertadi piyama yalla e mbaw hinade matchuji di kala nato o le stade o yude joueur mbé yotade ekintinobe be e kala himbe le hernabe landinal matchuji di lotiran juude mun en sabunde tabata dun kala seriaji holitadi
mi kintinde wiide nokku jaro cialdi ana udda illa de nyaw coronavirus holita wiyede ana wondi e lanyude le leydi me endi
jamono fere mbion equipe champion Espagne du woni Real Madrid de ben itama e bien che kabaru Ligue des Champions hankinde Manchester City fibe
no wodi holitinide be do sukabe jokobe Zinedine Zidane e kintinta be jalti ina 8e de finale sabe de hankedu be piyama 2-1
e on wattu goto dun ne mbion Zive mu Cristiano Ronaldo yaltinama bangal mbion Olympique Lyonnais
non wori kikida ko wiyama Barca hani hawrude dum woni equipe Italie mo noddata Napoli le on do wattu goto furdu Bayern Munich waran fiide e gubal gal be noddata Chelsea gal mitite be wiide de alende Bayern fino Chelsea 3-0
mbiyon dum timinta kabaruji amen kikida ko de Umar Waygalo
non wori sembe se ko no mbirteno so baggu weli tan do yoni bilede sakiraabe kala do bawdon tawede le malifu e mangal mudum mi joti on sanne fa hande fadje e fe no ko nandir do no yotre meden noddirten tous o grande de waran e fulfulde